moto kama kawa. Can we beat again? Kasi safi. Baby, safari yetu ya mapenzi tayari imeng'oa nanga. Hata wazazi wamekubali owe wangu na rusi tumeshapanga. Ai, daima milele owe wangu. Changu chako chako changu. Nikuvishe pete kidoleni. Kwa furaha niambie baby I do. I baby I do. Baby I do, baby I do. Baby I do, baby I do. Kumoja I do. Mina we kitu kimoja tuwe paka uze. Kwenye shida nara tabu na japenzi liwongeze. Nikudekeze kama mtoto kifuani mwangu nilalie. Penzi liwe tamu kupindukia nalo lile tundo nichunie. Penzi wangu my dear, kidasho tumalikia. Nikikuwaza na singizia, nisipokuona minazimia. Penzi wangu my dear, kidasho tumalikia. Nikikuwaza na singizia, nisipokuona minazimia. I do. Safari yetu ya mapenzi tayari imeng'oa nanga. Hata wazazi wamekubali owe wangu na rusi tumeshapanga. Ai, daima milele owe wangu. Changu chako chako changu. Nikuvishe pete kidoleni. Kwa furaha uniambie baby I do. I baby I do. Baby I do, baby I do. Ngoboja I do. I Baby, I do. Baby, I do. Baby, I do.